umfobe odlula yena uzwele kusemlenze nomfobe odlula yena uzwele
Let's do all of it for now, but you know.